More music at NigerHighlife.com.
ọkwụ nọ onye ọbụla nwee nchekwube na Chukwu, maka n'ime mmanụ n'ụwa nọ ọnụ kasịlịlị nọ ị na-emegodu njọ nọ ọnụ gasị. Mana mmadụ ama agbabala ibie n'afọ nọ, maka onye ọbụla na nke Chinyere ya nọ. Mana nchekwube Chukwu kasị nọ. Onye si na ya bụ chi n'ụwa ga-emezi nọ. Olu Chukwu n'obu ka Chukwu nyela anya ka ọ n'ụwa. Ife chi na nrụzi nọ n'ụwa.
More music at NigerHighLife.com.